chaguo la mimi. Nakupenda wewe, jibambe na mimi. Do you know that I love you? Baby, no one like you. We furaha yangu, zawadi yangu. Utamu wa penzi lako Chapo, nime mtuma moya tepito. Chapati, chapati, moyo na surprise yako, yako, chapati. Oh.